DJ Guess My.
I say no, 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 no.
Guess My.
Karatibu kama unasizia
Sound
Kiwa kalibu unakupatia.
This is DJ Desma 254 0711670804. I am DJ Desma.
DJ Sound.
Nakunebo
Apatatane Apatakana petane. Atina petina petane. Amatakana.
The hype boy.
Baby, wanna feel a vibe tonight.
I know you wanna ring on your
DJ Desma.
Baby, wanna feel a vibe tonight. I know you gonna feel my vibe tonight. Onda kako simple, simple. Akanaga maku. Kanabi impo, impo. Ukonyuma kichugu. Ati kako simple, simple. Hakanaga maku Kanavi dimpo dimpo Uko nyuma kichugu Iyo nguo kama naiona Naiona Watabu inavungia Fundi kakosea kushona Kushona Hata kita kwezi ingia
Inabana.
Baby, keep it locked.
I say no low, you be no low, no low, no low. Baby, you be the one, eh? And who not a solo? Sura shepu, no number nine. Depende ni kupende adi tufanane. Kama kinyozi na nyembe ufe tuzikane. Udoye mi feo, udoye mi deo, miye udio Menya madipao, menya madipao, miye udio Oh baby, lo 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 Your love will go make me go lo 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 Anywhere you day, I go for lo 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 I go love you today, tomorrow ro ro Oh baby, lo 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 Your love will go make me go lo 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 Anywhere you day, I go for lo 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 I go love you today, tomorrow ro ro Baby, down lo lo lo
Desma 254
Wima wima
kutokea Kongo. Sino dile kwa jima, alimwagia kondo.
DJ Sarge.
No, oh, 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 oh. Tina wao kwa makahaba, baba. Kuna walongo wa meno saba, baba. Nili mtoa hechi baba. Yani A, E, I, O.
Uno, everybody say uno. Asema uno, everybody say uno.
Za migando kama hautaki
uno.
Upinde kama unakanda chapati.
Masirizo
mbusha hadi kwenye bati
uno.
Manga basi kata tarakibu utibu. Usijepata ajari uno la chibu chibu. Nina mkondesha zari. Uno la reisi alinaga mifuba. Ukena DRC kuna fari buba. Popote wanalimwaga, yani kinaga ubaga. We jaribu kuchunguzaga, uno ndo linalegeza chaga. Lina waokoa makahaba baba. Kuna walongo wa meno saba baba. Nili mtoa hechi baba. Yani A, E, I, O. Let me tell you my story. Nimezaliwa Mtwara, Tanzania.
Huko kijijini Kitogori.
Hapa mjini nimezamia. Ndoto zilikuwa kucheza boli. Mara ghafla kwa mziki zikahamia. My daddy, I'm sorry. Swara tano kupenda uliposiki. Kama kanisi nikaanza kuimba. Mungu sasumani nikakutana na simba. Akanipiga kampani japo kuna walopinga kwamba sina kipaji. Fitina za ndani ndani mara hamu anavimba. Atapendwa na nani makonde watanda himba. Nikajipa timani ipo siku nitashinda. Mana mola ndo mpaji hey. Now I make my paper. And I bless my family. Pole walo nicheka. Enzi na vaga kanda mbili. Never. Usikate tamama na Mungu anakuona. Never. Usikate tamama angaika kila kona.
0711-670-804 on Instagram. Follow at DJ Desma 254.
I remember mama told me, my boy, binadamu wana wema. Watakuchekiaga usoni, ukiwapa kisoba na kusema. Usifadhi chuki moyoni, yalipe mabaya kwa mema. Nifanye ukumbuki uyaoni, ndo maandiko anavyosema. Nilimtanguliza Mungu kwa swala, mara ghafla kaja mzungu Sara. Thank you my baby, you love me, you support me, I love you too. Shout out to my nigga, yo so mipango. Yabulanti chopa, I got love for you. Nyama mkari buda na mchachambo. Wambia tunapita, so mikono juu. Najwa maisha safari, mibaro stefikaga. Long way to go. Ila nayona fadhali, mkulala wakika na kula soka before. Debe kwa zizi alimbagara, tandika kimara na kariyako. Yeto na kibatari kiangazi masika jomuwa
yotetako.
Now I make my paper. In the best my family. Kule walo nicheka. Enzi na vaga katambini.
Na watoto wa kario, 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 kario. Nyuma
wanna ma kario, 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 kario. Hey, temeke na kinondoni, alala manzese na mwana nyamala mala. Vyatu vipo fukoni, haya pitaga pekwe amejila tandala ndala.
Wasikia machezo naona kamati, wana nata na vino dalo bad body. Ina bide njongeze newe big daddy, yes I'm a big daddy, and I'm a boss daddy. Ooh. Mama wende fire yo, umbe kusanya kama kwaya yo. Wende number one desire girl, wenye michezo wende mbaya yo. Moja moda ufike tuende ndani, kwenye bonge la uwanja kita ndani. Nikonyeshe vile meufanya mami, sinago tani, utani, utani, utani.
Umbe katika piga magoti, piga magoti. Acha wano piga majuu, asa na mwaga manoti, na mwaga manoti. Mana nisha uwa na mzuru,
wanakapandisha uchizi vyo. Kabinuka kama mbuzi, kashi kwa mapembe. Hasira za mukizi hizo, vura kwa mbuzi.
Noma sana
na watoto wa kario, 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 kario. Nyuma wana makario, kario, kario, kario. Jemeke na kinodoni, alala malesi. Professional, but we handle
the way you take me.
When you're that is,
DJ Sarge.
That's my tattoo.
When you handle professional, but we handle
the way you take me to the angle.
When you're human being, I'm an angel. If you want to my heart, go. I'll give you baby cargo. Kidogo chango no chango. Ongeza njonjo madogo. Sheri koko, kwa baridi nipe joto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa ndoto. Masheri koko, kwa baridi nipe joto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa ndoto.
Para na we, para na we.
I want to see you dance.
Para na we, para na we.
I like the way you dance.
Para na we.
Jicho lako lege lege linadondoka.
Nakuuliza,
hivi unakamota panga boy changa JJ yokocha.
Wanamaliza.
Pretty girl, nasty. Nitasema sorry nikimbeza. Hata kama nyuma umepigwa pasi. Sura mbaya dawa yake make up. Mweke wembe, takula kiporo. Nimeshapenda sijui kasoro. Jirembe, uwe mororo. Kama huna shepu vangi godoro. If you want to my heart, I give you baby karibo. Kidogo changu na chako, ongeza njonjo madoido. My sherry koko, kopa nini peyo.
DJ Desma 254.
Beku beku kama mpoto.
DJ Sarge.
Queen of my life, I will never leave you.
DJ Desma.
Come on, I'll keep on easy.
Desma, Desma, Desma.
Come with me, you're too bad. I wanna be with you. Oh, you pop who I mean, be with you. Oh, no, no, no. Hola. Matu Katarina Karatu. Nailo shepu la kibantu. Na waza ni kutora tatu. La usija ukariwa. Chele ya kina. Atwene chele ya kina.
Mama.
Chele ya kina. Asasa chele ya kina.
Mama.
Chele ya kina. Atwene chele ya kina. Chele ya kina. Asasa chele ya kina.
Baby,
bigula kabina tugende.
dance for me, my baby. Nikura kabisa tukende. Semwe manja yesi me.
Baby boo, I don't wanna anybody call me when I'm with you. Girl, I like the way you do me that slow, slow. You never rush. I swear I'm not gonna tell you, give me more, more. My woman crush.
Baby, come to my bedroom.
Oh, oh, oh.
Welcome to my bedroom.
Oh,
I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah. Baby, come to my bedroom.
Oh, oh.
Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah.
First now we became party now. I go fly you all the day to Argentina. Your body sweet, sweet. You got from China, baby. China, baby. Girl, tell me how much I can give you so you can switch your phone off, your dress off, the lights off, me and you just 101. Allow me to touch it, part of you. I just don't get enough, 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 baby. You my only one. Raise your body like a cola. I wanna give you my dollar. Buy for your mama, cola.
kitu ya kakwi. Ubavu wa kushoto wa kulia, nyonga mkalia hii. Na mambo ya kitoto siwezi rudia. Anongo lai, mita kukibudu siweza takuhema. Usinilagai, ukawapa vidudu cha kusema. Tukipata tutalala, tukikosa mashala. Atanguna kwa sangala, zaos kuna sisi ndala. Uma pezi, pezi mchezo kitoto kumba wachochezi.
Uyu kampa boda mwingine berosa. Vuta subira ngoja Mungu ajakutosa.
Fiti nanana, sigeuze changamoto. Maneno mwachia minanana, dawa ya moto ni moto. Unanana,
wako wanasema konde atapotea.
Konde atapotea.
Jembe katia gia chombo hiyo inapepea.
Chombo inapepea.
Mini nakula kwa jasho, nipatacho naridhika. Subiri kesho, zamu yangu itafika. Nenda wambie,
I wish to it, I wish to it, I wish to it. Hapa nilipo kesho ya kusijui.
Wenako wanakuchukia, tena wamepanga kukubania. Istoshe wao ni matajiri, usijari wetu mia tuwakili.
Sinaga sifa za kujisifu najua. Kila kukicha kwa Mungu naomba dua. Aso nazidisha ili nizidi tusua. Wakinifunika kesho nitawafunua.
Mutanga uzikwi, unaubadirisha makazi. Uwezi zibariziki, mure utaji
mapulakazi. Nipatacho naridhika. Unasubiri kesho, zamu yangu itafika. Nenda wambie.
This is DJ Desma 254.
Girl, you got me so high, girl, I swear it's in nice. I swear it in nice, nice. Girl, you got me so high, high. Girl, I swear it in nice, nice.
Anamwendo malingo, nakazulishe pusura. Ya upanga shingo, ukunyuma kasimura. Anamwendo malingo, nakazulishe pusura. Ya upanga shingo, ukunyuma kasimura.
She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist.
I wanna take you home, new money.
DJ Desma.
I wanna take you home, new money. Come on, daddy and mommy. Sitaki tena ya kizamani. You sweet the sugar, girl, you're my honey. You say you like my song. Today wanna sing you a cappella. Tina fumba na macho wasikuone. Nataka uwe wangu.
Wangu, wa peke. You are my angel.
Teko kiwe changu.
Chau, cha peke.
DJ Sarge.
She got the fire waist. Fire waist. Fire waist. Fire waist. She got the fire waist. Fire waist.
Kila chenye marefu na mapana huwaga hakikosi mwi.
Kila chenye marefu na mapana huwaga hakikosi mwisho. Oh, mwisho. Ya nini kurumbana kukicha bila suluhisho? Oh, oh. Wenda kisichoridhiki, akili kisa ya nini tutoa nero? Nimepungukiwa kipi, kuna naishi, sina tajibalaro. Oh, na ule utwando mapenzi kushinda na mina wewe. Ili uvumilia na sijaona tamaa. Sio kama siwezi kupata liye zaidi ya wewe. Ila hii dunia na najichunga sana, tena nandika huu wimbo. Sijipe moyo labda na kufikilia, nataka iwe fimbo kwenye sura ya choyo ukombe kunifuatilia. Nandika huu wimbo. Usijipe moyo labda na kuwaza sana, nataka iwe fimbo kwenye sura ya choyo ukombe kunifuatilia.
Nishachoka, 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 wacha kweli nikwambie.
Nikukicha vijembe,
nishachoka,
dharau maneno,
nishachoka,
masimango,
nishachoka, wacha kweli nikwambie.
Nimechoka.
0711670804 on Instagram, follow at DJ Desma 254.
Kila donda lina historia, madhara ya moto majivu. Mangapi niliyavumilia hadi nikakonda kwa wivu. Kidogo jasho langu ulikidharau na kukinyanyasa. Utu thamani yangu ukasahau kisa anasa. Tafadhali mimi nisha kuzoea, dharau mama yangu waje kukosea. Uwagana vuta taswira ule utumwa wa penzi lako, pakara jona tahira kuyahifadhi mabaya yako. Mchinjinga pedi
kuna matilapa nikapenda,
upepo kwenye begi
au majina niyatenga.
Tena nandika huu wimbo. Sijipe moyo labda na kufikilia, nataka iwe fimbo kwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia. Nandika huu wimbo. Usijipe moyo labda na kuwaza sana, nataka iwe fimbo kwenye sura ya choyo ukome
kunifuatilia.
The way you touch me, nobody touch it though.
Desma, Desma, Desma.
The thing that you give me, nobody have it though.
DJ Sarge.
Wengine wanajiuliza, why you love me so? Baggy, let's go to Ibiza, what you waiting for? Now your love so special, baby. You the top of my money. Nitakupenda leo kesho, baby. Favorite of my mommy. Now your love so special, baby. You the top of my money. Nitakupenda leo kesho, baby. Favorite of my mommy. You got me feeling like Oliver Twist. Oliver. You got me feeling like Oliver Twist, oh. Oliver. You got me feeling like Oliver Twist, oh. Oliver. You got me feeling like Oliver Twist. That shit. You got me feeling like Oliver Twist.
Ah, hey, TMX, ah, hey, Money Tapu, ah, hey, TMX, ah, hey, alone maja, I no go down, my baby, alone maja, alone maja, I no go wrong, my baby, alone maja, up to date, up to date. She no need no validation. Now every day she do upgrade. She no get no expiration. I want ma. Boy, I give me ma. I want ma. Boy, I give me ma. Got me feeling like Oliver Twist. Oliver Twist. Got me feeling like Oliver Twist.
Oliver Twist, she got me feeling like Oliver Twist. Oliver Twist, she got me feeling like Oliver Twist. Make you wind in my baby, you pinde pinde kama nyoka. Pinda
mugongo ni bebe nisije nikadondoka
DJ Sarge
oh na 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 mind in my baby ipinde pinde
DJ Desmond
mind in my baby ipinde pinde kama nyoka pina mugongo ni bebe nisije nikadondoka oh na na na
yumba yumba
yani darasa na konde boy
yumba fa champion boy yumba classic
aga make you wind in my baby Ipinde pinde kama nyoka Pinda mugongo ni bebe Nisije nikadondoka Oh na 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 na
Jari na pita pita samahani sister Macho kama unanita mekorea shisha Mwaga mapicha picha ya sambai insta Yani kesho kukicha jana kama vita Suruari pare Vyatu kule Sulare lare Kam kao tule Jotu kufunze kozi ambazo wezi kupewa shule Joni kutunze baby wezi fanya kazi ya bure Ukiwa na king Agiza tutaletewa Kiwa queen Kwenye yoto utapepewa Yongeze niongeze nisha nogewa Napenda kuyumba yumba kisha lewa
Asema baby ya pokat Baby ya pokat Ata mabubu anatoaga sauti Baby ya pokat Baby ya pokat Ata jambazi suguri na pijaga saluti
Oh sisters Tende taratibu kama unakimia
Yumba Yumba
Kiwa kalibu unakumbatia
Yumba Yumba
Tende taratibu kama unasizia
Yumba
Ana say
yumba
liye karibu na kamatia
yumba
Ana say
yumba
oh na 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 na
funga funga mishkaki funga na opaki rumba taki taki lore gumba happy yumba juu yumba chini yumba katikati yumba yumba mwili kama umelegea nati samani namba unayopiga haipatikani umepotea uliza google takubara mani kama una chuki ota mbao payangani upasue aldi wingi ukae ndani bado nawagongea ngongo na kumalia mchongo na washushia vigongo mevalia usongo kwa mangoma msondo uongo anajua mungu mwenye mbingu aldi na udongo mseka sema sense sema agosha mpera mpera na meba sanchoka na nyuma kafunga tila
tuli asema baby ya pokat baby ya pokat Ata mabubu wanatoaga sauti Baby ya pokat, baby ya pokat Ata jambazi suguri na pijaga sauti
DJ Desmond Tendeta
ratibu kama unasinzia
Yumba
Yumba Kiwa kalina kumbatia
Yumba Yumba
Tendeta ratibu kama unasinzia
Anase
Yumba Lia karibu unakamatia
Yumba
Anase
Yumba
Zako I feel so good Nimi nkikona Awa mwendo nafanya kuna Zako I feel so good Nimi nkikona Awa mwendo nafanya kusu Nina ulivoshona Ati unakwenda au nagu Wakata kona Nyuma kakatuniza masudi Ulivyo nona Hey, hey Hivi unapenda wavifu wakaroboti Ama salamu Au waze wakunumbuwa mwaganoti Ama salamu Oh, oh, Anita Macho kama unanita Sazita Shepu vela sidika Anita Macho kama unanita Sazita Shepu vela show me, una violes, show me, show me, show me, wow, they show una violes, show me, yeah, show me, una violes, show me, yeah, show me, wow, they show una violes, umenifinyanga kama Madonna, Makonde na Ndonya, kama mpira Maradona, kichuya kona, na wakisema na mawenge Wambio era son
DJ Desma
Meremende
Desma
Desma Chunga kipenzi majaribu mabaya sana oh. Na wendo doctor kunitibu niwe salama oh. Oh baby Anita macho kama unanita Sasita kiuno kayo ndo sister Anita macho
DJ
kama
unanita sound.
Sasita You know kayo no sister Show me, show me, show me Show me, show me, show me Wow, now show me your hands Show me, show me, show me Show me, show me, show me Hey,
I feel bad down me, I want your lover I wanna love you Turi kumera onaja
I'll never leave you. Sishaka, kubutinisha, gongende.
DJ Desmond.
Sishaka, michizi kabisa, wamilembe. I wanna love you, love you. You are special, my heart. I just wanna hold you, hold you. Hold you like that. I wanna love you, love you. You are special, my heart. I just wanna hold you, hold you. Hold you like that.
I just wanna love you, love you. You're special, my heart. I just wanna hold you, hold you. Hold you like that.
Oh yeah, yeah. 0711670804 on Instagram. Follow at DJ Desma 254. Facebook. Follow at DJ Desma.
Na ipasha tukua kurukundo rutazima.
Gana mavumba, mkwanja manoti, ni kuonge vya thamani. Ama, niwe fundo kuigiza kakanumba, masanja joti, usiwe mbali nami. Maidalia ni julabo, uwe nami, hakia Mungu na kupenda. Nobody can show you love. Usiwamini, ukisha wapa wanakwenda. Obasi jilegezi, ni kubebe mbongoni. Dika ni kudegezi, ni kutunze kama mboni. Wakija wapotezi, ifanye kama uwaoni. Kisha uniongezi, ulivofunzwa unyagoni. Oh baby, asa dansi ni kone. Wabamijo,
mamwalu.
Ululu Femi. Oh baby, asa cheza nipone. Wabami yo, basi cheza na mimi. I wish ningemona Magufuli, nipige magoti, nimpongeze hadharani. Yani, rais wa muungano wa jamhuri, mchapa kazi hachoki, anayepinga nani? Ametubusha vikwazo, wewe na mi, ona inchi anavyojenga. Flyovers tunazo, daraja Kigamboni, airport imesha jengwa. Acha nikupongeze kwa Air Tanzania. Zidi baba tuongeze, Airbus Bombardier. Standard gauge tutelezi, kusafiri unasinzia. Acheni tu ni waelezi, Magufuli kapania.
DJ Desma
Magufuli, cheza ni pone. Sopenda wabarecho Magufuli cheni. Mazani asa cheza ni pone. Mula nakupa stahiri, akupi unachotaka. Domana nimetulia, nakukabidhi mtima. Naridhi kifungu mbili, kukosa na kupata. We unanivumilia, hata nikiwa sina. Minajua wapo, walosema unifai. Ete tuendani wanajichosha, na kujipata bu. Oh, wapo, losema umetoka na Masai. Tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu. Ila nindo nisha penda, sha penda. Sio nisisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Singoki kisiki, oh, nisha penda, nisha penda. Sio nisisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Agi singoki kisiki, musijipeta.
Mabu, mabu, mabu. La 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 la, mabu, mabu.
You're now in the mix with DJ Sarge, number one in the streets, for giving you those hot shell exclusives.
Nye mafundi wa kuchamba, mnafanya kazi ya kanisa. Ridhiki haivuti kwa kamba, na wakumi apata gitisa. Mwenzenu fundi wa kulamba, tena na meza kabisa. Sio kama na jigamba, ila mbali ninafikisha Njomana
Ananiganda ganda kama pochi ananiganda
Njomana
Nampanda panda kama kochi nampanda
Minajua wapo, walosema unifai Ete tuendani wanajichosha na kujipatabu Oh oh wapo, walosema umetoka na Masai Tena zarani wanapotosha Umeduna mwarabu Ila mindo ni shapenda, shapenda Sio ni sisiki Siku zina kwenda, zina kwenda Singo kikisiki Oh, ni shapenda, ni shapenda Sio ni sisiki Siku zina kwenda, zina kwenda Aki singo kikisiki, musiki
Easy
It's crispy the drum
guy
DJ Desma
African beauty Itingi moka na suti Ama kijinzi cha kunibana The way you so cute Nicki Minaj karuchi Ndo mara ya kwanza tunaonana Manatizo na picha Ulivyo baby face Angelina Michael
Oh Michael
Na zile mwembe ista Mala udensi densi Ya kisoni Michael
Oh Michael
Atasi kete kuko follow Na like na commenti kama
polo DJ Sonj
Weza kona nichanganya
Sonj
hey, Make it today na tomorrow Usija niwe kakiboro Yani ukani danganya hey, You done make me my heart go You don't know that Kukuna chane
Wagaranyo
Nataka tuonane
Wagaranyo
I'm waiting for you babe
Wagaranyo
Yeah Ola Agani likuwa tai Mama Afrika likuwa tai Do the dance
Yeah Yeah Yeah
Limuwa tai Ameni changa ya limuwa tai Wengine nisisiki
Yeah Yeah Yeah
Na mbuni ya nikumchota Emoji za makoba, ingedere kuficha sura Manatezo na picha, ulivyo baby face Angelina Michael
Oh Michael
Na zile mwewe insta, mala udensi densi Ya kisoni Michael
Oh Michael
Atasi jote kuku follow Na like na commenti kama kolo Mweza kuna nichanganya hey, Make it today na tomorrow Usije niwe kakiboro
DJ Sonj
yani DJ Desma 254
hey, You done make me my heart go
Akisema Mama yuhu ikitandani Kama siwa leo wa kesho Na kupona sizani Upate japo neno la mwisho Mino mtoto wa keke Yumbani wananitegemea Mdogo wangu wa keke Kari dunia lisha golewa Tizama jesho langu na nyonge Kipato hakikithi maitaji Napiga moyo konge Kerafi mora numpaji matatizo
Yatakwisha lini matatizo Kila siku mewe mbona matatizo Yatakwisha lini ya polikizo Nifurai na mbini
Smart.
Sweet him, yeah, yeah, yeah. Sweet him, sweet him, yeah, yeah, yeah. Sweet him, sweet him, yeah, yeah, yeah. Sweet him, sweet him. Oh yo yo, oh yo yo, sawa sawa le. Oh yo yo, oh yo yo, oh yo yo, sawa sawa le. Oh yo yo, oh yo yo, oh yo yo, sawa sawa le. Oh yo yo, oh yo yo, oh yo yo, sawa sawa le. Oh yo yo.
Your provider, your defender. I don't retreat, I don't surrender. I feel die on top of your matter from January to December.
My baby tomato, sweet like a mango. Put on him for macho, I wanna be a Django. Una bocata yan, kisigi no began. Una nipanda mashetan, una bonikanda kifuan. Mwaki wandati, nataka nigusa pokati. Mende kadonosha kabati. Nege kangusha manati. Amaka wainati. Nataka nigusa mokati. Mende kadonosha kabati. Nege kangusha manati. Yani
unanichana. This is DJ Desma 254.
Kisha nikoge. Unikate mabiga.
Kushapitia mikasa, drama kila wakati. Shahidi yangu mwenyezi.
Nikipata tuleote, nikikosa utangoja richwe tulale. Wasikutishe chochote, wasoisha vioja vichwa kambale.
Nikianguka niokote, tusimame pamoja sare sare. Adi tuzikwe sote, utogendonya mkongoja makonde chale.
I wish you one moyo wangu.
Pesa mara nyuma mbezi. Usimichanganye na ubongo ni date kisa mapenzi. Sije kuwekea numa. Umenipendea ruma. Bibi nikija kuduna. Oh oh. Usije mgezea funa. Ukaniachia ngunga. Wana kumendea chuma. Oh oh. Mbaya zaidi sina kazi na kosa sintano kipande. Bora ni kuweke wazi ya nini ni kufiche ya me. Tumeumbiwa shida maradhi ndo chanzo paka wengi wadange. Niweke wazi ni kipi kinafanyo.
I go give you more. Jara jara, day to day.
Cause if you walk on my best, now my day. One paka, one anita. Answer. When a boy, I think he lasts it. One paka, one anita. Answer. That's if you walk on my best, now my day. One paka, one anita. Answer. When the boy, I think he lasts it. One paka, one anita.
DJ Sound.
Rudi kwa bibi kinondoni Amba lulu kunja dela Mwanangu gigi simuoni Aje
Shinda
Mama
Ainuka
Baby shot down
Ainama
Hey 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 Konyesha ulivofunzo
Ainama
Go down baby
Ainuka
Give it to them baby
Ainama
Hey hey
Shika ukuta
Ruksa kutunza So sura so shepu Nini kimona tabani Hivi sinura sepetu ama ni mwiteji na gani hey, Baby gaya badikila Mwendo kama katapila Migu ya pombe tequila She the best in my mind Pamutu bakongo kabila yeah. Madongo lunyamila And she so city vanilla She the best in my mind
oh, oh, oh.
Nobody sexy like my baby Tena mwepese kyo kwa bedi Ade kaburu kwa mandela Rudi kwa bibi kinondoni Amba lulu kunja dela Mwanangu gigi simuoni
Ade DJ Sound
Mama
Ainuka
Baby short time
Ainama
Hey 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 Konyesha ulivofunzo
Ainuka
Baby
Ainuka
Baby
Baby
Hey so Rusa kutu Kama pendeza kupitiliza Semaga kadamshi Akicheza na nimaliza Adinangata matamshi Kamependeza kupitiliza Wanasemaga kadamshi Akicheza na nimaliza Adinangata matamshi Singida dodoma Ma, 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 ma Tuara na kigoma Ma, 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 ma Singida dodoma Kabati Minuka na uchesu kone wa chati Sambamba na gira ya serikali Ya wamu ya tano Inginia kusambaza maji safi salama Majitaka tunaya tupa mbali 2025 Kote Tanzania tuno ya lio safi salama Tuwakabidi hilo jukumu 5C industry Mana wengine kelele usithubutu Ndo mabingwa wa mabomba magumu 5C industry Utatumia miaka milele ya shiki kutu Tena haya tengenezwi mbali ni hapa hapa Tanzania Wawekezaji hodari wazawa wa Tanzania Bomba imara ngangali kivyo vyoto tavyo tumia
DJ Sound
Hata beyake sohari Ninafu kwa mtanzania yoyote
Pipes in the street Kumbozi wa mabonda Mbalaji ya rapi Pipes in the street Mambo yote za sabo Unita wine in the same Maino wa mabonda Maika kwa nita
Tonight, 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 tonight I just the gift and music Tonight, 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 tonight And then they feel my music Shake it low, corny Shake it, shake it low, corny I just want to wear the worry for the zanga I just give them my do every banga International, no be local Now my real face, no be poker Don't go top, I'm like a zoo When I come through, they go lawyer Tonight, 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 tonight I just the gift them music Tonight, 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 tonight And then they feel
Nina chupa ya pombe Na yumba nisiku kanyage Unulaki makonde Weka rumba nilimwa Twende wainama wainuka ipime Masai kapandisha mizuka sime Oya bendi te bendi It's time to chop my money Come get it te get it Muzo da
jengwa
Ya niko marolo
Go let you go Nishafunga na zipu
kwingine nishasema no. Acha nikusifu uzuri wa nyumba cho na ulivyo nadhifu, sipati vidonda vyako.
If you leave me, I go die, my baby.
Na ukinipenda, taji die, my baby. Na komana zako kachiri, kachiri, ukibinuka, binuka. Kivumbi na jasho wawiri, wawiri, kwenye mashuka, mashuka. Asa baby nite,
uniteke.
Ni cheke kama mtoto,
uniteke.
Baby cheke, hapo ndo penye,
uniteke. Uniteke,
ninenepe kama mpondo,
uniteke.
No,
uniteke.
Push up kaburia, push up kaburia.
Yes,
push up kaburia. Mwanzo kia simu za kuone
boy.
Push up kaburia, push up kaburia.
This is DJ Desma 254.
Kule boy for everybody. My music, they shake your body, eh. Cause I do this for my people. I wanna hear you sing ta la la la. Kitando kina nigadi. Mafasi nongeza idadi. Salute kwa wanangu wa keko. Segele ya konga gwala gwala.
Eh, wasoni penda kazi wanayo.
Eh, kazi wanayo.
Yes, ipigi ngenga pesa ninayo. Tunatia chenga wanafuata nyayo,
yeah,
tunapiga denda wanapiga nyayo,
yeah,
wekesha kwa wakanganganga, mweza kona jichanganganga, nazisanya faranganganga, hey. Nikipata natumia maduote rupsa nitanganganga, napendaga vicheni vishanganganga, na uturi watanganganga, hey. Hakikisha manukia,
oh, yeah.
Kushoto kulia, kushoto kulia.
0718-0804. Awapati atasare. Usishangae tatuna vipini. Mie makonde chare. Pisco alonileta mujini. Mondi watandale. Maneno majungu tupachini. Muziki utawale. Kama nyapara kafunguri wapingue. Kuto tunachana mawingue. Amesha panga we nani upangue. Unajitesa bure, hey. Aga wekesha kwa wakanganganga. Kona jichanganganga, nazisanya faranga.
DJ Sound, hey.
Nikipata natumia,
oh yeah.
Kushoto kulia, kushoto kulia.
This is serious.
Kushoto kulia,
yeah, yeah. Konde boy.
Wancho kwa juu, wapa. Wende shike kwa hapa. Wancho kwa juu, wapa. Wende shike kwa hapa.
She's so fine, anapendeza hata bila vipodozi. And I love she giving me overdose. Yeah, I love the way you move your body.
Yeah, body.
Unanipandisha mi daddy.
Yeah, body.
Kachiri, kachiri.
Saga.
Inuka funga kanga, kachiri.
Saga.
Matajiri, matajiri.
Saga.
Kutowa najipanga, matajiri. Basi go down, wanyoma. Fanya kama mbusi ya megoma. Slow down, kwenye kona, mwisho wa reli kigoma. Nikomeshe paka chini waonyeshe. Ah, asa baby nikomeshe.
Fanya kama unadonda. Ah, unadonda.
Paka chini waonyeshe.
Epo tulicheze rumba. Ah, ilo rumba. Fanya kama unadonda. Ah, unadonda. Epo tulicheze rumba.
Nasema siku wachi, baby na kukunda. Unavyo iramba, mie hoi unajuwaga kunitouch. Na nika kufunda, iyo misamba siku hoi.
Hey, wakingata na kuliza we.
Iko jenga ni kufu za kiza we.
Yani tuzidi kuwaumiza we.
Tawa shenga tuache.
Itafune ingate kabigiji.
Ah, kama bigiji.
Kisha nikumbate tujigiji.
Ah,
It's DJ Desma 254.
As it go down, when you man fanya kama mbufi ya megoma. Slow down, kwenye kona mwisho wa reli kigoma. Nikomeshe
paka chini waonyeshe. Asa baby nikomeshe.
Fanya kama unadonda. Ah, unadonda.
Chini waonyeshe.
Epo tulicheze rumba. Ah, ilo rumba. Fanya kama unadonda. Ah, unadonda. Epo tulicheze rumba. Ah, ilo rumba.
Epo, anafanya ye tena.
Analeta, analeta.
Anaonyesha maufundi.
Analeta, analeta.
Uno la mugando kama kundi.
Analeta,
analeta. Kama napana juu ya dali.
Analeta, analeta.
Hey. Kabinu kakichati chati.
Baraka, ni kuchunge nte jisumbua. We jichunge tu mwenyewe.
Desma, Desma, Desma.
Na sikufunza taraka. Mangapi ulinikosea, ila bado nipo nawe.
DJ Sound.
Hata wanite soba, waseme umeniroga. Kukwacha ndo siwezi. Nimeridhia. Yes, she's my number moja. Wengine watangoja. Pale napopona
shulalala shula
ya rabbi moyo
shulalala shula
pale napokusikia
shulalala shula
shula wangu
shulalala shula.
Locally accepted, internationally approved, DJ Song.
Oh no 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 no, yeah, what is it, Melo? Want you to know that I will be there. Shungo ojo ba ya ju kuma ya ojo ba robo ba roma de ko ya. Girl, I promise you forever, ever leave you never. Anywhere you go,
DJ Desma. DJ Desma 254.
Ili nivunja moyo, oh, kisirani, ugomvi bila
sema mapenzi basi meungana moyo. Moyo wenye matamanio na unapenda pia, ila nitaijutia nafsi ili kufanya chaguo. Achaguo la moyo umeulipita njia, ilivyo wanyima ndugu vya siri nikakutunzia. Usijeleta furu akili ukaitibua, najuta kujitia bubu sitaki vya kusikia. Kisa pendo unisurubu mengi nishayafumbia, mbona nilikuthamini mengi nikakusevia. Sitosema dharani wengi wakayasikia, siwa kunipanda kichwani ukumbuki tulipotokea. Na kunishusha thamani kipi nilichokosea. Kisirani ugomvi bila chanzo, ni kweli upo moyoni sina budi nilivue pendo. Alivyobarikiwa shalamu na mbingu ni roho juu akiniangalia, moyo natulia mzuli mwakaronga
kwaza na fubai kama ujanipa mambo ni peki kombecha chai na jidai uku verify bila shai mai mama lai mwana wa maswali
baby la kipimo machamba kabisi kino iku mwagilie wino na fusi omirikimo kweli baby la kipimo.
Na kupa na keki
nataka post. Poso kupenda itawa cost. Leo siku yako nishajitoki. Tuko rafiki zako tunasema happy birthday.
Hizo ni zama za kale. Sangulo mapepe kale.
Locally accepted, internationally approved. DJ Sarge.
Kizamani, kutoa kadi na maua. Wanataka mani, ukilipa unakwarua. Ufundi kitandani, soma guvu kujikamua. Unafika nani, uja Tomasa unachanua. Wanawake wa leo, wanataka mikakati. Ukiwa mzogaji, akia Mungu wapati. Mapenzi ya video, hata kutoa kamasi. Eti ni kinywa maji, na kuona kwenye glasi. Kupiga chabo geto, kono na deto. Sunche na kapeto, manje ina mobeto.
Izo ni zama za kale. Sangulo mapepe kale. Mboli ngolo molo, twanga chipolo polo. Na maji ya kandoro, simba wa moro koro.
Tangi spati skari kuru kabisa. Ivi ukwapi embi dodwa latifa. Babu tale wapi papa misifa. Squeezy party atwenda giki bisa. Mpira na pele, tanu na nyerere. Ashangedere, alusi mabere.
Uzenyumbo
wekeshi maba. Eti, lazimishe ale kukata. Sabu ni kicherema, mabanda ya sinema. Ipumba na mlema, Diamondi na wema.
Izo ni zama za kale. Sambulo mapepe kale. Nagina sogi rogi. Chanali analogi. Uviza saibogi. Panda mea nodi.
Unani bipu nkupigie umeiweka vocha. Ule wewe lipe mie umeniona rofa. Tena na madada wenye majina. Acheni visa. Unaita ukaledina. Unakwenda tisa. Nywele za kichina. Pochi za kwa zima. Zena na betina. Bashite kwa jima.
Izo ni zama za kame. Sangulo mapepe kale.
Na mitaba chani. TV kwa jirani. Habira ifani. Azari haifani.
Ya nini kunichunguza naishi wapi. Nala chapati kwa maini ya umakati. Kuto kunikalia chini unakamati. Oh ya rabi masikini kunizihaki. Samba mapangala, kifanki kajala, onyango na jangala, lufufu mkandala. Fieni ni vidomo domo, tutupia ni tunguli, kisa pesa za mbomo. Musimu wa makufuli,
bongo mani yondo,
sikinde msondo, magari ya udongo, tabu wa lori yondo. Izo ni zama za kale.
Zilivu maga sana.
Sangulo mapepe kale.
TV za kichogo. Wakina mandojo. Wakina iobo. Wakina tupogo.
Epi msiba ukiona bundi. Unataka kupagawa. Tulale makundi makundi. Kuogopa popo bawa. Suena nitampata wapi. Suena wazile nyakati. Kujifanya mapanga zuna. Wamepinda wengine wabeba vyuma na kuna malinda. Idi amini dada
zilipendwa.
Miuno ya ichi baba
zilipendwa.
Domo cha ijabu
zilipendwa.
Michezo ya kibaba baba
zilipendwa.
Wale wapiga madili sasa limbaya
zilipendwa.
Hizi zama za Magufuli si za Jakaya
zilipendwa.
Ugombi wa Mr. Nice na Dudu baya
zilipendwa.
Fika tuni vya madenge baba ubaya
zilipendwa.
Wagom chungu Mr. Bini.
wapi bambo, wale wasamiaji wamelini, wase wa ngambo, ifiyo kwa pibeja mimi, wa mambo jambo, wavete na muaporini, vita na rambo. Nanda mjela jela,
silipendwa,
kidali kombolela,
silipendwa,
maxi na zembwela,
silipendwa,
yumane chana fela,
silipendwa. Izo ni zama za kale,
zama za zamani,
sangulo mapepe kale,
kama ndadazi nunda,
zilipendwa,
alumanzira ndumba,
zilipendwa,
simu za dole gumba,
zilipendwa,
johari naka numba, zilipendwa.
471-1670-804 on Instagram, follow at DJ Gasma 254, Facebook, follow at DJ Gasma, Twitter, follow at DJ _ Gasma. I am DJ Gasma.
Contact DJ Sons on 0716-464721. Instagram, Facebook, and Twitter. Sons Kenya.
Usafi Records.